Vijana, tuache mihadarati. Nasema, tuache mihadarati. 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 Unapata vijana, wameketi keti tu. 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 Vijana, vijana, wameketi keti tu. Vijana, wameketi keti tu.
Hana kazi.
Vijana, wameketi keti tu. Vijana, wameketi keti tu.
Hana kazi.
Hey guys, welcome back to episode 46 of the T-Cast. We are going to be going through Kenyan music on this edition, featuring some hot gengetone and hot music from the 254. Remember to check out more of my episodes on my website at tfreshdj.com.
The T-Cast, your weekly dose of freshness served to you by T-Fresh, the freshest DJ on the planet.
Zimenishika ya Niki Kimenishika ya Zimenishika ya Mali mefika Zimenishika ya Zimenishika ya Niki Kimenishika ya Kiko kukicho kimejificha sini kimbicho ya Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha ya Kiko kukicho kimejificha sini kimbicho Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha juni kimbicho Washaki Nyokende chain ikivuta kinge Adiko brei nikitami uki Nsaya rei nikiki Adiko vei nati washaki Nyokende chain ikivuta kinge Adiko brei nikitami uki Nsaya rei nikiki Adiko vei nkunifanya mara mingi niko hoa Kwa kifua Nyokivuta Na mamore wangu wote swana penda kusi Kutoka ngware hadusi kuzushi ndaka tuki Kikilandi Nisha washa kingine Kwanza pedi seku inadizi na patu ziende Ziki kam Tuzivute Zote ka Chaki Zimenishika ya Mali mefika zimenishika ya Zimenishika ya Niki
Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kao juu utajua
Calling all units over Shambulizi na wahuni over Warembo kutoweka kesi serious Chumwa narudi bila chupi osindila PSG Hiyo ni petroli ya mashini Bless my room kana zizi Nianike hii mattress kama wiki
Ban Ibra seti shash Chain Mali end around Kitu safi toka south Rasta man water guan D Na wadigida waroro wakitikita
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kau juu utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kau juu utajua
I'm not addicted to alcohol I'm not a victim
isolate. So same big give me a beat that wanna violate. Fashion with percussions, piano when I violate. I'm about to make a move and beat the ease of Michael Bay. Allow walk by will be survived this COVID. Can you pass over a shout out to Fadali, please call me. Tryna get half money before death befalls me. I wanna be the king before demise dethrones me. If we can't beat them, don't join them, it's a scam. Buddha piga simu eat a boogie, pull up with the gang. Stingy mother soccer, I can never give a damn. Me a only just my alcohol and money in the bank. Kamba boy ndoka, nenyo sabangi. Me a stallion, yon bad, I be walking like a donkey. I rap up Molly, I be puffing up this gangi. I told you I am season, you bad dom na nyonga monkey. It's never serious, I'm having fun like an AC. Rap is not my wife, it's even better, it's my bestie. I be making bread, super loaf, nani chesty. Mini index, wanna wonder why you tryna test me. I care my soul, matter of fact, I be right back. Tryna backbite me, more than soccer, I will bite back. Not a TV series when I said that I will strike back. Keep drug your vision, tell me that I'm on the right track. Negative with corona, positive with life. I have a dream for you, one boy you could become a wife. She had my music and she told me she feeling my vibe. Nindoto to a wealthy Jew when I come alive. Back to reality, be the gram, follow me. I'm not even the leader, but they busy trying to follow me. Mama really prays, so the blessings always follow me. I told her when she needs anything, she can call me.
She's so amazing. I broke a figure with her in her pain. She went her way. Don't talk and be hide for days. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She went her ways. Don't talk and be hide for days. You know you gotta. 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 You know you better. We jamming, Krokoto. Stay in a bigger Yankee, your third up. Danny, Sokoto. Even Kauka Kama Kokoto. The way you tip on your job, baby. Now, like a kiss on girl all night. Now, I'm coming and wake up and follow. You carry all the things that me like. The way you tip on your job, baby. Now, like a kiss on girl all night. Now, I'm coming and wake up and follow. Papala, she's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She went her ways. Don't talk and be hide for days. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She went her ways. Don't talk and be hide for days.
So dribble forever, new NWA with an agenda. Keep Kate Matriz in a major. Only thing we want to see is my beggar. Good and the danger. So pia tu 6 million ways to die, good at chagu. Nani, awale wase unawajua. When we rock up on the mic, it's like 1, 2, Hey, kora hiyo beat umeiwai. Ina boom boom, kwaf kwanda Moto, moto, kasha Akiwala i. Staki uweke mikono juu. Staki ukatike ujikutu mevunjika mguu. Sekusikia mtu akipiga nduru. Lakini nataka kuona kila mgenge akidu.
Nipepega
mabega.
Nipepega
mabega.
Nipepega
mabega.
Nipepega
mabega.
Nipepega
mabega.
Ganso
nipepega mabega.
Wongwo
nipepega mabega.
Nikona
mabega.
Nikona extra cash, mi nataka kublow. Usilete pombe na crate, leta na ndo. Losi kiti VIP, napatina the others. Tunajua kwa rayanto ubamba. Nikona kale ka feeling ka kutesa. Ebu kila mtu apewe, mi ndio sponsor. Sijika ni kulewa, sijika soni boy. Sijika ni komaji tu. Ama waiter wameiva kuliko mademote hapa ndani. Okay, na get loose, tu nimekuwa busy. Sitowe jasho buja, take it easy. Staki uweke mikono juu. Staki ukatike ujikutu mevunjika mguu. Sekusikia mtu akipiga nduru. Lakini nataka kuona kila mgenge akidu.
Nipepega mabega.
Mimi uno
nipepega
mabega.
Toto wa Hadija
nipepega
mabega.
Nipepega
mabega.
Nipepega
mabega.
Let me.
nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile we ukuo menibamba.
Ah, Femi one pia kongu we ni mso. Kwanza vilo lituosha kuile vasi ya ligiso, eh.
Na kupenda manze we ukuwa mhambo.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, story za icon, kwanza we kambali. Femi one, mukwa nimekuja mani.
Eh, okuo mkuo umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona.
Ah, Femi one,
eh.
We unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
If you want to hear the people, somebody say
DJ on the planet. This is D-Fresh.
Okonko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile we ukuo menibamba.
Ah, Femi one pia kongu we ni mso. Kwanza vilo lituosha kuile vasi ya ligiso, eh.
Na kupenda manze we ukuwa mhambo.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, story za icon, kwanza we kambali. Femi one, mukwa nimekuja mani.
Eh, okuo mkuo umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona.
Ah, Femi one,
eh.
We unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Ula shika
Femi uno.
Ula
mtoto wa Hadija.
Kama una kana mama yako usikuja hapo. Kana mama yako. Kama una kana mama yako usikuja hapo. Kana mama yako. Kama una kana mama yako usikuja hapo. Kana mama yako.
Wacha ni finesse, wacha ni kutest. Nione girl ka leo tan dress. Nipunguzie stress, mjulu bang. Bend bend ni ku bang bang. Alejandro chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufu ata solo ni macheta. Sio bomi nalipuka ni mavela. Tumepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapo. Kana mama yako.
Kanipiga mate, kanikwata waya, kakonja na kapea miti, kuna nduru giza ni tititi, bobo shanta ya, dushka wika oh mama, santo, kaka, nyundo msumeno tunapaka nana, nyonga nduru, jeza chini kawa iguru guru, we mtamuka askari nguru, bakora kakondani sini turu,
kama kuna mama yako usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapo. Kana mama yako.
Ni kama ni marema. Ni kama ni marema. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Akakanguna nikamale au marema. Kamale au maremare, aga kanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo maremare. Ndani ya dera kama msumare. Nikona wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nishamare. Mavela zimeshika kijela. Msela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyege maa
Shafashi na mbosho.
Nyeke man.
Nyendete kigosho.
Nyeke man.
Karedi yoga shoro.
Nyeke man. Nyeke man.
Akakanguna nikamale au maremare. Nikamale au maremare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Akakanguna nikamale au maremare. Nikamale au maremare. Akakanguna nikangale
Nikangale au shashamane
ni unize kana kavile kana kakwa picha au toto ni mafilter na nikitokea nako katoto katachachisha au tabidi nimeka ficha kanaweza pika chapo na vyombo safisha au form zake ni mapiza kila saa baby can we take a picture au katachoreshwa giza koka kitu mina kata mani lakini kitu nao inataka mani akia nani but itoto mali so mi akia nani so mi toto mali
akakanguna ni kamale au mare mare Nikangale au mare mare akakanguna nikangale au shashamane nikangale au shashamane akakanguna nikamale au mare mare nikamale au mare mare akakanguna nikangale au shashamane nikangale au shashamane
Chapa strokes bila huruma Hii center inataka tu huduma Test yangu huwa chuma ya doshi Isa mendani ni istimi toe moshi Chuma ni usi imeivi ya pongi Fea natuma ikitoka migori Ama mluya kutoka maragori Ukifika karibwa kuna hodi
Mom, chuma ya doshi ni nini?
Chuma, chuma ya doshi Minataka hiyo chuma ya doshi Chuma ya doshi Minataka hiyo chuma ya doshi Chuma ya doshi Minataka hiyo chuma ya doshi Chuma ya doshi Yo uzito na I feel kama density Beba bucket mini kama mfereji We ni kule kama kuku ya kenyeji Hii paka itambue we mwenyeji Kujileta kwangu itakuwa daily Nina nare na daisha lipedi Anapenda lamba keki after ameseti Nikichoka tunafunga mguna neti Choma beti leta iwe kesi Chuma ya doshi na yuko kama mdosi
Na ukikuta leo kazini
Chuma, chuma ya doshi Minataka hiyo chuma ya doshi 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 Chuma ya doshi
Akufatu, akufatu Kila mtu wapantani kufatu Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna Akufatu, akufatu Kila mtu wapantani kufatu Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna
Nimekam kwenye bez na kabla ni umu Dansal, dansal, netwa kufatu Nimekam kwenye bez na kabla ni umu Dansal, dansal, netwa kufatu Benjoni Bend your shoulder, legs are deep
Saga.
Now in your order left Out of the right, out of the left, out of the right Akufaju, akufaju Akila mtu wapantani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna Akufaju, akufaju Akila mtu wapantani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna
Here we go Here we go, new style kufaju kwenye dancing floor Nona watoto na wamama kwenye maleso Wanakatika kufaju is thing on the so Wewe ni deme bushika meza Wanza inama wanze kutingisha Unanibamba mtoto wa hadija Takukemba mtoto ntakukemba hey.
Akufaju, akufaju Akila mtu wapantani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma ile kuna Akufaju
Wa baby, skilo, wa baby, wa skia. Suji baby, demi yangu anadaitu matembe Niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke Niko isko mabiz na manjege wako ona Mejibeba ako fine, sura nzuri ya mevai Kweli nini uko high, piga
mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzire. Ukimwaga sikia fine. Kazi safi inadayo. Toto wawili tunadai. Njoki nduta na wamai. Shiko nini uko fine. Jangreto walai. Uko maji high time. Takukata walai. Tumawabeba walai. Ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high. Kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai. Ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high. Kwa vuva na rai.
Wabebe skilo. Wabebe wasikia. Wabebe skilo. Wabebe wasikia. Wabebe skilo. Wabebe wasikia. Wabebe skilo. Wabebe wasikia.
Mbara kabisa ndo ni mtoe joto. Tani ya nisa na uchitie roho. Hadi kwa miso na kati ya poko. Ukipakisho na kupiga koto. Ama
yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Ama yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Nima bambubwa zinabambuka. Nima bambubwa zinabambuka. Nokilia machozi panguza. Nokilia machozi panguza.
Hadi choko chrada gane.
Dada kamata, sister kata. Chuna chuna fuzi kutumia nelkata. Dada kamata, sister kata. Makedani tukisikiza DJ kata.
Kame ya nyap kijijini. Wakomi wasomi adi majini. Mashoshe mafiat wakudukani. D-Kingping toka sauti. Kuna nyisha damu mabatini. Magalde mwako juu mitini. Maboyde mwako chini inta kwa karing. Ari ring ding.
Mtara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na usitie roho. Hadi kwa miso na kati ya poko. Ukipakisho na kupiga koto. Ama
yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Ama yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa.
Ama
yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Ama yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa.
Sana mambo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator. Speedometer. Kusirereka. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Kusirereka. Speedometer.
Busy blazy blazy. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga you be my honey. You say you want me or you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator. Speedometer. Kusirereka. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Kusirereka. Speedometer.
Kakuku ni ndege.
Uh-huh.
Basi samaki ni meli.
Okay.
Kangoma ni genge.
Mm-hmm.
Kwa mikrofoni mimi mkali. Yeah. Utanipacha na maboys nikikacha maji. Kwa dunda sipendi vita tona watiaji. Nikiserereka. Napenda ndogo hiyo. Na ndimu. Na jagia maji moto.
You got the keys to my Jeep. Nisistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator. Speedometer, kusirereka. Speedometer, accelerator. Speedometer, kusirereka. Speedometer.
Era ni soma tunarungu ya jamii. Apa sunajua na kuchorea mami. Hakuna ajakasa apa moshini manduku. Tupu, nazitoka bana za atudu. Tupu kinitoka nyoko nyoko. Juu apu kiningora ni mamboko.
Morio kiningora nyoko nyoko. Juu apu kiningora ni mangoni.
Nyoko,
anjiko mejipaka wanja. Dicho pep tanju ya kiganja. Makuki na makeki za kibanda. Na mifuko zimeshona gatu na mabanda. Exhibit zimejificha kwa mbosho. Na maraba after kujiposi ni kudosho. Bata chesi nilipika nga na vidosho. Rombo sanga mbaka kesho huku likikosho.
Alafu extreme kiingia na waskan. Kishika kikolo kipitishe watagwan. Kahuku funzo na madhako buda utalan. Mbogi inatatisha makombora za Saddam.
Oya, upangaja pandisia boda, mukoloko mipusia boda, eti mukoloko mipusia boda,
Tupo kini toka nyoko nyoko Tupo kini ngora ni mamboko
Moro kini ngora nyoko nyoko Apo kini ngora ni mangoni
Nyoko nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko nyoko
Fanya kama unacheza isoko Vinyuka binuka basi isoko Fanya kama unacheza isoko Binyuka binyuka basi isoko
Binyuka binyuka
isoko soko Maria ni kuonge mahela 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 Nipeleke mpera mpera Maria baby wantara mera 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 Nionyeshe makeke Minataka hiyo dedeke Popote ni kukamata Ulimi pake mati Minataka leo ujibambi Mesonga ni kupakate Fanya kama unacheza isoko Binyuka binyuka basi isoko Fanya kama unacheza isoko Binyuka binyuka basi isoko
Plasma Kashike
Soko
Zilo Rembo ni make up Ni make up Zilo Rembo ni make up Ni make up Zilo Rembo ni make up Ni make up Zilo Rembo ni make up Ni make up
Hello, hello, ni Maybelline Ni Alejandro nda kusaidia Adeline Mulisema kutakuwa na offer juzi Ati mutafanya nikae kama chungli Ati mutafanya nikae Italian wa azuri Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli Ati pata pesa ndo tajoma na sabuni Usipake foundation ukana vumbi Kuna dame anachanga changa Anabai makeup ya kupaka paka Kuku kuku manga manga Turi turi dara dara
Zilo Rembo ni makeup Ni makeup Zilo Rembo ni make up Ni make up Zilo Rembo ni make up Ni make up Zilo Rembo ni make up
Siri yangu when I wake up I bake up Siri yake when she wake up Ni make up Atoti mascara Lipstick imekaukia kwa sigara Crop top umebaya pasngara Swara swara mina kwara Demu to maziwa na kulagi nyasi Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi Nika rembo kana piga mpaka nyole pasi Side chick ndo wacha lipstick kwa shati
Zilo rembo ni make up Ni make up Zilo rembo ni make up Ni make up Zilo Rembo ni make up
Yo yo
Ni make up
Zidro
Zilo Rembo ni make up Ni make up
Wani nyeje bade just yet yet Tingishi zo mara mat yet yet Mikono juko napenda mat yet yet Right, left, at yet Wani nyeje bade just yet yet Tingishi zo mara mat yet yet Mikono juko napenda mat yet yet Right, left, at yet Sirependa vile mtu na yoyoma Siri kama gode vile na kuchoma Siri kama mbuku rada nisha soma Ba do 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 wapu wana tuona Mali niko wezulize swali mutu Kapa kile mtu kona kutu Shike wako min shike wangu mutu Acha kipusa basi minkubusu Achika mtu zitoke tu danza tishoke Na usio gope mdoko tuziondoke Mkate nsake npate nchote Na ihadi koste miwesha ninote Na kuwaga fete tuende tuendete Shaka mashete jipambe sitete si Leo nisiku yako mami Kamtu kawa toke kwa kule kinguai Na bado kinijenga stabak tiatiatiati Kwani nyeje bado just yatiati Tingishizo mara matiatiati Mikono juko napenda matiatiati Right, left, atiati Kwani nyeje bado just yatiati Tingishizo mara matiatiati Mikono juko napenda matiatiati Right, left,
atiati Is it true? Umenichagua mimi Kuna fununu Unamuo yule Let me play the guitar Tubanjuke Tuzunguke mita Tuwalike Harusi tafana Wabambike wale Isuku
put in love like my own. No stress, baby, usiponde. Forever love ni kupende. Chini na juu pia upande. Isiwa scandals kiwilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uze. All my love I surrender. Pass up to you, me I render. Eka muziki rumba na benga. Chini kwa chini situtakwenda. Tuvume Kajuk na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. To fight for sino kusema. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Ikwite papa, nanita mama. Ikwite papa, nanita mama. The African way. Ikwite papa, nanita mama. Ikwite papa, nanita mama. The African way.
Are you ready?
Tunasondeka. Tunasondeka.
Tuko tu kwa chokoni pa.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Anaibo.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Are you ready?
Nai nai.
Are you ready?
Nai nai.
Nikuje.
Hapana.
Nikuje.
Hapana.
Tunasondeka teja kuna soke. Situ charge kwanza nishalipa token. Chaja smartphone sina pindogo. Kuna mango kona hapa mindio jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mindio takwa hizi factory zenyu. Na waka caster so my shot is when you. Wameni fuata mta, wanasoma menu. Wameni patanjana dishi chakula zenyu. Leon taisondeka na hapa ndio venue. Chapati kalia mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu, siezi someka. Sipigi kavu, siezi chomeka. But bado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Pack up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all iko na mkono miujizi. Nice pretty face with the bami ya figa. Leon kuisondeka kama mpira la liga.
Tunasafisha mitambo, tukizipeleka worldwide. Hey, anai boy fanya mambo. Yeah we pray for your long life. Fix it anai boy. Wasani mpaka lini kukaliwa chini. Our whole lives I'm not. Roundi hii tumekam kuwa kumesha. Roundi this tumekam kuwa somesha. Tunasondeka. Tunasondeka. Hey, domo domo mpaka lini. Usibishane na nyanya yao. Naboesha. Tunasondeka. Tunasondeka.
Wash, aluta. Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na ma dem wakikam nana tunakuanga girimba aluta. Na ma wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jong na ma fans wakubezwa na zoza aluta.
Atifuwa mziu kamni aluta. Atirien za punyoto ni mafuta. Shikisha njitu ndo indi zenge ushupa. Uliza guashua beba na mashuka. Lento store ndio ni kuchome kipono. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu suta baki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hini tension na itaji kuseti. Mangyosu wako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras chui ni kue kipedi. Kauna usoro chui ni kueke bendi. Bashi kwa fine chui ifike weekendi. Awa super wate na wapiga parking. Sina ndai nilipoteza nga kaka. Ngius ako jabana na dice chui friends kiss.
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na ma dem wakikam nana tunakuanga girimba aluta. Na ma wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jam na ma fans wako bezwa na zoza aluta. Aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta, aluta.
Call me Mina. Digi digi, madogo dani, digi da. Digi
jimi ndani Zimeshika zimeria tukejani Midia ina digeto na mabiste babi Bulldogs na the area tumepige kambi
In order with the pretty girl team Give me your team cause you know me own it
Run down the place cause you know we born it
Mamuri wako ndaka zbana sima boni
Kingale ama shashamane Vijiti ama ni majane Kamna mamu nita magarange Mange uso metepo nita zamandane
Digi digi madawadane wadigida Digi digi madawadane wadigida Digi digi madawadane wadigida Arufo kama shale ziki na isko mimina Digi digi madawadane wadigida Digi digi madawadane wadigida Digi digi madawadane wadigida Arufo kama shale ziki na isko mimina
Kilalo aki kinge osike jana Kichapo aki kinge mkishada Kibao ama kijake taska Kinyaru kwanza kibanki rasta Kudia na kichingri siti mushi na firimbi Nina bugi na siringi nina dungi ya shilingi Kame dugo na kiingi kani mblina we machichi Anazoza kama chichi ziki bondia pigwe miti Kibibo ama ashike kifanta Kiboza ama ugong na kada Kishisha ama abong idada Kirungu adi abeng kitanda
Bangi zishike zikiwa ndani na kama hupendi bangi we ni mtoto wa shetani Niko na swali, nani yako na bangi? Nani yako na party tukuje tuwashe bangi? Nani yako na lighter yangu nilipea mlami alikuwa na kibangi ametoa kasarani Niko na chwani ya kuvuta bangi Kani kona soo ntavuta mbili za chwani Kani kona show backstage na vuta bangi Mbaka macho ziwe red kushinda lipstick ya zari Ukiamka kuenda church muamka kuvuta bangi Mina chapa kazi kushinda pepo za shetani Napenda majani kwanze kiwa na asali Napenda my honey yeni mtamu na sukari Ni ama sugar daddy na kaka sugar mami Bora akona watoi wanapenda bangi Bora akona account na weza toa ganji Nikikosa ganji na juwa siwezi kosa bangi Ukiamka kuenda church muamka kuvuta bangi Kama upendi bangi we ni mtoto wa shetani Ukiamka kwenda church muamka kuvuta bangi Na kama upendi bangi we ni mtoto wa shetani
Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Big bang 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 bamboo Buzz, big man buzz
What?
Buzz, big man buzz Big bang 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 bamboo
Mekucheki toka zamane Juna taka na dhane Mindi udunga kama daktare Na baki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane
Tuna step na te inakam Tuna left na fia nakam Gonga sana tia itakam na ataki kuja booster Kisabe gonga, gonga, gonga tuki gonga Nyonyi pungi, nyonyu ki gonga Gonga, gonga, sopo jani piandom Kambia fande mbele tuki songa
Mekucheki toka zamane Juna taka na dhane Mindi udunga kama daktare Na baki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane Yate Kwa ndane, na baki ndane, kwa ndane
Neza isha, kwa hivyo itisha Tukiwashe, kikichatisha Kuguza, tuwezi ivisha Bebisha, unanimaliza Nasha rungu, lonchizishe Napenda umbo, nda kufurisha Mezi tisa, endo pimishe Kushibishwa, kumbulingizwa
Mekucheki toka zamane Tunataka na dhane Mindi udunga kama daktare Na baki ndane, kwa ndane
Ayane
Tapo 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 Kayuko rada bigwe tapo Ni mtu wako wangu wakando Ukilalisha
shabana na pita nako.
Akijilegezo na piga tapo. Kuna kapotezo na piga tapo. Ukisha telezo na piga tapo. Akipo mchu ni tapo tapo tapo. Nateleza kwa bitu tadhani kono kono. Cheni kashabiki vila natupa mikono. Anashangilia nika ameshinda loto. Achu mini wake ala yoni ndoto. Kamni kushow vile josi ufanya. Haduki ni roga bado nitakuhanya. Ukisha anika na kuja na kumanya. Na uma na puliza na jifanya kama panya. Yopiga nduru manze kasku bidu. Ashachanga nyikiwa ana dance keleu. Chisikali fita na benka bambu. Mindio nyuki na peana utamu. Kani wako tabaki umeteta. Chitachuza na yomu hili kadikteta. Utabaki umesituka gaifafa. Kwa kitu tetema kama kifafa.
Tapo tapo tapo. Chuka yuko rada pigwe tapo. Ni mtu wako wangu wakando. Ukilalisha bana na pita nako.
Akijilegezo na piga tapo. Kuna kapotezo na piga tapo. Ukisha elezo na piga tapo. Atifo mtu ni tapo tapo tapo.
Na wapili kana rada na wapili kana rien. Kama au narada mze ya beli sharien. Hapa neko sakata sakata kam sakata. Chika yoyo kamata kamata kam sakata. She want a bad man lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around squeeze and lock it up. Bend over straight for the lock it up.
If you get step you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juo weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Awo kuja kwangu wakidai njugu. Security nyati wana dai rungu. Reni gani hata nilidhani hata jona rungu hata mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry acha. Story flani za warasu akibanshada. Niko pin na kichindri kani ngale acha. Christoph Franka danda ni ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mon peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwanza ring uyo bana chakua. Shikilia bana we chakua.
Peleke na ring. Peleke na ring, kiki waka mon peleke na ring. Ziki nyadun peleke na ring.
A baby Rudy salute, salute. A baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute. Tabidi uta Rudy salute. A baby Rudy salute, salute. A baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute, baby Rudy salute. Tabidi Rudy salute. Yeah, check in my gang, my man. Shugle wali dede, a dede. Na mamoto excess, na waroro ware. Mawete tete tete tete. Majigijigi ama nyuma nono na manene. Manini nini ama wawo chini ya maduve. Kwa kitanda taka tuzi kwende. Mbio mbio chapa chapa tepe. Nato watanje kuwasha kamenje. Sema nguashe. Sema isama ma. Demi yako akichipa ma, ma. Leo siku watahitana. Beki fofo kama zima ma. Kukuruma na kutinga ma. Mekananga kama timbala.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Leo, leo, leo ni leo, leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi dogezi uweka meow meow. Nina doza kutrow from ni how how. Mr. Noku Noku swag ya kibao wow. Sio masoni ya mangira mathao thao. If you bash make a wish blow hiyo kando.
Nimekam na zawadi kila aina. Makolona makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende diner. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wa wakiona yes bana. Alafu tipto kidogo siyo sana, mwambia liakuza tumesema san sana.
Ni birthday ni pate ni yako, na maji tunakata juu yako. Makuki na makeki ni zako, weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kiripu kata. Kata usi ugovi, leo tunapate watu ukote. Kata, kata, kata kiripu kata.
The freshest DJ on the planet. This is
fresh. Na, kakienda basi enda na. Imeweza, imeweza na. Ukibebwa basi bebwa na.
Sita na maole makada shankati sako jaole mogori na weneza kishada.
Kaina washa na chapa micharaz. Kauna daro kunyuma anza mwanz. Kauna osha vyombo za mitambo. Juu ya kutu na teka mto yu akambo. Keni poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja menikazi ya ndugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Mapunyeto ni fozali sijikune ndugu. Kai wezi pia uneza najisi makuku. Kaka usishuku na nukia nduku. Duf duf uneza za mandani otero. Duf duf na kutemia jaba mapero. Shuk shuk adi izo nyaru makero. Tani uwa Dizan mkori na kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku ere lolo tailamba.
Nikos kama saba mora. Ato waje kasita na maa. Makata shakati sabata.
Magic Watch rangi makata churabaki. Heru wenki na toto. Uku winki mteke wiki gizani. Pige miti titi titi piki. Kiti pinji linki mitini. Kingi kingi zigi zigi mitini. Mingi mini piki piki piki. Piki pongi cheki doki kashoti. Piga koki
chain ori ori niko kori kori. Fuko pori pori ndion mejaza kama kori. Ame shika kutu sianaka fori fori. Shika tori tori chezia doli doli. Teka msupa ana mabui bui. Unastuka nmekuteka na unijui jui. Unataka stingo flani za magui gui. Kauna swara kuja area nina chui chui.
Inauma, but itabitu zoe.
Nasema dam dege dege mele team wikendi. Kam ivi ivi tuji kill vi double. Nasema dam dege dege mele team wikendi. Kam ivi ivi tuji kill vi double. Cheke see tharao chapa na nina tao. See tharao chapa na nina tao. See tharao chapa na nina tao. See tharao chapa na nina tao.
Before the bonga expo service off of auto. Hizi brick ini zamos bwana. Hoka
mini manganda kupea ball na kutoka. Unanipata na mafeki base na mogo cash. Kripa pabare tatujue kumezoka. Sikesa saa base place yenye nimetoka. Kieri hizo hivyo ndo woni ita nikiwa ombizo. Esko koko riko hivyo ndo ntakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombizo. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo ta wakerizo. Wakerizo ta wakerizo.
Niki kush kush Mary Jane. Benye kina bom bom dani ya brain. Siwezi waka konda bila gang. Na tuki waka basi kende change. Jicho nyanya na bado twazifunga. C420 na deli zimerunda. Mindo pedi na uza hadirunda. zile konki mateke ni ya punda.
Njuanga njuanga kona kona ntole, apa chezea tona tona dole. Shika konki ndo uchorea kove ngole, ita toto ndo akujie singo donye. Kana shada akujie njo kingoe, nimpe rungu adia chachishe nandore. Masoti zako kwa bedi konzo kinipepeta, nikuroge turi vile miroge githenga. Nikioyo muna uliza ai, ai.
Wake hizo hivyo ndo woni ita nikiwa ombizo. Esko kokoriko hivyo ndo ntakukata nikiwa na dhimbo. Nikiwa ombizo muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wake hizo da, da. Wake hizo hey. Wake hizo da, da. Wake hizo hey.
Keep it fresh all day every day. This is Key Fresh, the freshest DJ on the planet.
Lani siku na nide ya kutwe, badala tu unasema tu jau. Nasifu dem wana najua kutwe, akitwe boy shell anamu. Rauka juu custom za kacha, nikupe riba kaka magira nifau. Pau kwa ai, pau kwa ai. Ama dem wasimame ama wainame,
we wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame,
we wainame.
Na basi wainame, basi wainame, basi wainame, basi wainame.
Msanduko ni kimbitwa sikingale, masiva na jitambuwa kwa ordinare. Kiumbanga makushoto mamboko, na kangoko na kasesa kama koko. Niaje niaje ni chape wa makale, suna juwa minataka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale, take ndena anawasha tukingale. Na daibong e-form nisha sare.
Leni siku na nide ya kutwe, badala tu unasema tu jau. Nasifu dem wana najua kutwe, akitwe boy shell anambau. Rauka juu custom za kacha, nikupe riba kaka magira yifau. Pau kwa ai, pau kwa ai. Ama dem wasimame ama wainame,
we wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame,
we wainame.
Na basi wainame,
sponsor Susanna, I hope
akiwa mwanamme hisia. Pesa ni majaliwa, ila wengi walinyimwa hisia. Na pesa kabarikiwa, na kuona Brazil ambo Rio de Janeiro eh. Ukiongeze wanywele senje nano mabizi lege. And I see you in China with the latest designer, shaking what your doctor gave ya on your worst behavior since I love my day.
Sikukucha mina dua aisenja kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home senje? Tell me are you on your way? Kife tukipenda na kiromeo na Julia. Aisenja nakosa usingizi sikukucha mina dua aisenja kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home senje? Tell me are you on your way? Kipe tukipenda na Kiromeo na Julia. I send